Teste Brighty. Teste Brighty.
Romeo, of course.
Wali wa mtu akuvuga n'umutima nga nebyokola ngaye kagola bano gamba katonda munju senono batuzike babiri joka mu mateka gacho ndabo olugendo lwerukirizibwa nze warayi sweet kama ndekulayiridde neweri babanja era ndikuja mupaka sijikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi 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 newe mbanga ndwadde ntya terya kulimba nti jusa omusaayi sima kwange kiwucho mugumba enzo mwesi yadengemera boti chikomando mukwano tubikumira ebyo bikere ndi bitukuza so kubanga mwe tulija abalungu yade mutima kukubagana kutulika mukwano siri kigezo mpangude tukuse balongo ebyo fe bisirikirwa tukuza omulyango enyumba siri jire kampandise sirikutaka memuza busobozi sirikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi sirikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi sirikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi togava mukwano sitati tolava kanana waleti kwagala gwentuse wakati mukwano sitati weka wakapira mukwano ndagira kudaimu kika na kasera nawe golye kuzange abote bakulimba bambi enzo mtufu wetu wala biwoma bambi ye guabi singa sijikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi sijikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi sijikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi sijikutaka n'omukwano ontusiza sirikutaka memuza busobozi.